Usaidizi wa serikali zaidi unakuja kama unajua mtu fulani mkuu, kama unajua mtu fulani mdosi. Hii yetu hakuna kujuana, ni bidii yako. Hii programu yetu ya Inua Masomo ina support watoto wote wa day school zote za Murang'a, wale ambao wametia bidii kutoka number 1 to number 10. Basi wabunge ama hata women rep ama watu wengine, tuna hawana shida wakikuja wapatiane kuanzia namba 11 kuendelea juu, ni sawa na tunawasupport.